na sombelio eloko lingaka okiti samote mashu lokola na ebaki baboti bayo balinga kitenga na bala yo diana yebisanga soki na tika nzela nazali kuluka kai mwana mama Mama yoka, na sombelio eloko lingaka, pokiti samote machu, lokola na ebaki, maboti bayo balinga kitenga na bala yo diana. Yebi sanga soki natika nzela nazali kuluka, kamwa na mama.
Thank you. Thank you.